lazima ungoje. Akuwa mulishe roche nebiza mtoto. Kama hivi sasa ewe mke wangu, unanitusi ukuna mina nyamaza tu. Wezo na mkeo si lazima ungoje. Akuwa mulishe roche nebiza mtoto. Kama hivi sasa ewe mke wangu, unanitusi ukuna mina nyamaza tu. Oi oi oi.
Darling, I'm extremely overwhelmed with joy. matter. I miss words to express my feelings. I have grown to this section. So let us stick together and forget the past.